Na 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 na. Puma ne mahlathini nizodliwa isingonyama ke. Puma ne mahlathini nizodliwa isingonyama. Ngithi puma ne mahlathini nizodliwa isingonyama ke. Puma ne mahlathini nizodliwa. Pumane mahlathini, pumane, pumane, pumane mahlathini, lodliwa isingonyama, pumane mahlathini, ngithi pumane mahlathini, lodliwa isingonyama, pumane mahlathini, Satan utshwe imthwalo, funa makhosi. Nanglonyaka sizwe sakithi vukani sisithathe ake sivuke sishone khona le mpumelelweni. Noma ngabe uhlukumezeke kangakanani, vuka uyithathe mne wethu, vuka uyithathe dade wethu ke. Ngoku Satan ufuna ngakhona, Satan ufuna bakholwayo, ufuna inhliziyo zethu. Pumane mahlathini, isho kimi sizwe sakithi, yethu pumane mahlathini madoda, lodliwa isingonyama. Ngoba Satan uthwele imthwalo, ufuna abantu benkosi, Satan uthwele imthwalo, ufuna makholwayo. Satane, 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 Oh, yeah.